Yankee. All the way from Napoli, I'll see you. I'm back, yes I'm back. Watu wanapenda have some fun. Show them love. Everybody just wanna have some love. Being simple, mina ish like that. Nanyo maji, kumaliza some task. Wanapenda, atuna vikish guitar. Makinika, kupambana na life. Kushimika, upata sabu ya kita. Wamesuba sababu, uwezi kukata. Retalent, tunafanya na vafa. Kwenye vita, siya tuji na vifa. Tukitimba, heta zote ni bala. Leta bla bla, ushiku na kicha. Tumejiva, kujikinga na zina. Kila sekta, nona rumbo kuzaga. Ukizuba, utapata waki matching players. Kujipanga spend some fair, kujifanya sana anakea. Mwisho kushinda na baby care. Wanabebwa hawawezi kutembea. Wanapenda kuzembea ghetto, wanademi siski. Wameshindwa soma degree, kila siku joto lina increase. Wanakuja mini freeze, no retreat kwenye game washa feel. Imeback me kwa feel, kwenye game mindo MVP. Sasa utanipata VP, isha way, I'ma get away. Shakupa away, kwenye bahada to go up some waves. You see ni wanya mwezi, amna mambo ya kutense. He's in past the tense, suto me okileto shens. Watu na sao tense, feel some dance. Feel some moves, yeah. Life is like a movie, bro, so never lose. Don't get confused, or get in news, yeah. Wata kutumia, then waono booze. Ujileta, tunakatakata, huku kwa tuwe piva kwa sapasa. Ujilegeza, tunakupapasa, yeah. I'm nanyonea. Kila siku hamchoki kuniangalilia. Mambo yenu kuya acha ya kufatilia. Yeah, utomia, tafuta njia. Yeah, hatuna fear, moto hautafifia. Hamna ideas, mnapenda kusikia. Get out of here, hatutaki kusikia. Yeah, you've got Sophia, mina mdandia. Yeah, punguza bia, kama uwezi lipia. Una yako spia, mikalamu natumia. Yeah. Kufuza bia, zineza fanya ukatulia. Yeah. Every time and everywhere we getting, life is getting better and better, man. Akamaji is by my side, you know. Yeah, Napoli, North Coast.